Aba wine too. Vibe.
MXDXL. Yaso.
Wait. Power of Wave. Nandok Chalo.
Ukaja mi upo vyo mela kubula eh. Uko ujibajiri mali wafula eh. Yombe la gulomba kuchinjija madale. Kunjuba mude.
Akunjuba mude. I'm waiting for you. I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting.
I'm waiting for you. Lupa kukolesha nina na kulelolela. I'm waiting for you. Ni wewe wake up na kulelolela. Iwe wake up. Na back up. We mwina mwandini wake up. Baba kumutimola kwana. Walichila pali marijuana.
Tena kankaru wa kukuzongola uweo. Pira mika isiko. Tena kupemela uweo. Please hold my love. Ulizi wawe mujima kupawa kwa bone. Ine ine.
Thinking all those days, na leku ta shati baby thing yumpera. Tadi tampiro kumala kuwata wabambi kudine walete shkwera. Teti ngula beko love ya difula kwati dimbini nsege mumapera. Teti funya baba vike patopo na lishma ni wevo mkwela. I'm waiting for you, I die for you. Wali nsu mine ini wati laidu. Teti ngula bebu, you are my boo. Bala mapaso mkwene kwe mbe koku. Na lishma tinari kutemwa bajoko waya pantamba mafoto. Olo nishi davu wale mpela yale kwa nabari toto patoto. Ila che.
I'm waiting for you. I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting.
Big sports and thousand. Baba gore gore boss paka. Mane just adizende muda basi. Keo levo komanda maverasi. Kari international anto de mudita posti ruta jarore. Sipo taika, chifuja. Teams Westy, Bojo na Jimmy Dolo. Weka 1, 2, 3, washi ema. Amerika jarati, kasempa 1. Young Kari, shut up kuna balobari. Professor Anton Chongo, Wizveti. Simple Kira, Lasvelde, Godwin Sumburelo, Rex Mwape, Safure, Sido Power, Paruo, Season after Season, DJ MC 3 Cosmas JR, Ofureti Swaga Kutizi, Two Sita, Siame Photography, Big G Company. Cobra Commander, Umusuku Panteke, Daddy Roti, Kesabara, Sachiwa, SP, Taizo, Oscar, Pashpupu, Toro Boxer, Badista Commander.